Iyi mwumva ni radio Ijwi rya Amerika. Radio Ijwi rya Amerika yumvikana i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mu Rwanda mudukurikira kuri FM 104 n'ibice bitatu, naho mu Burundi mutwumvira ku mirongo migufi shortwave kuri metero 19 na metero 22. Mwadusanga no ku rubuga rwa internet kuri www.radiotvewa.com. Muri uyu mwanya muri studio ya gatandatu muri kumwe na Eugenia Mukankusi, ni umwanya w'ikiganiro muri isanga cyerekeye ubuzima. Ikaze mwese kuri radio yanyu, dufatanye kubungabunga ubuzima bwacu n'ubw'abacu. Mwese muri isanga. Muri isanga ni ikiganiro cy'Ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'Ijwi rya Amerika.
Kindi mu ntara muyinga aho bita muri komine Giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala, Uganda.
Jende mkisagara cha Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi, kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira Ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye, tuziheze, uraritswe buri munsi saa 10. Inshuti z'Ijwi rya Amerika, nongeye kubaha ikaze mwese. Mbibutse ko uyu mwanya hari uwanyu nk'abakunzi b'Ijwi rya Amerika. Muze rero mwisanzure kubatumire baje kubaganirira no kubunganira babaha inama mu bijyanye n'ubuzima. Ntimujye kure rero.
Ndirimbo ibabwiye iki
turaza kubigarukaho muri kiganiro. Reka rero twakira abatumirwa bacu duhereye kuri Dr. Albert Nzayisenga. Subwa mbere baganirira ni muganga akaba n'umuyobozi w'ibitaro bya Ririma byita ku bana bavukanye ubumuga. Akarusha muri kiganiro akaba ari perezida wa Korali ya Kigali. Dr. Nzayisenga, ngushimiye ko ngiye gufata akanya kugira ngo ugane n'abakunzi b'ijwi rya Amerika. Ngo hayi kaze.
Murakoze cyane injini natwe turabashimiye kongera kudutumira tuganira ku kindi kiganiro nacyo kiriho ubuzima kandi kigize aho gihurira koko na Korali ya Kigali nk'uko mubizi.
Yego. Ye uyu munsi kandi turaba turi kumwe na muganga Alfred Ngira ababyeyi akaba ari inzobere mu kuvura indwara zo mu mutwe. Dr. Ngira ababyeyi, nawe ndagushimiye ko bitabiriye ubutumire bwacu ikaze ku ijwi rya Amerika.
Murakoze, ndabashimiye ntange kuba mwantumiye kugira ngo ngane kuri insanganyamatsiko y'umuziki n'ubuvuzi bwacu.
Yego. Kose ndagushimiye. Nibutse abatwumva ko Dr. Albert Nzayisenga ari mu Rwanda. Turavugana na Dr. Alfred Ngira ababyeyi we ari i Geneve mu Swisi. Turaganira ku muziki ukoreshwa mu kuvura bizwi nka music therapy mu magambo y'Icyongereza. Aha nkaba nagira ngo nguhereho muganga Ngira ababyeyi, tuvuze ngo music therapy umuntu yumva iki? Ni mudusobanurire muri make.
Kuvuga mu magambo make ntibyoroshye ariko ndagerageza.
Kubera ko dufite isaha yose turakomeza tubiganireho.
Umuntu ku ntangiriro, ku ikubitiro, umuntu yumve ko umuziki hashize imyaka myinshi ukoreshwa nk'uburyo bumwe bwo kwita ku barwayi bafite ibibazo bitandukanye muri domaine zose, mu kubazo bitandukanye by'ubuzima bw'abantu. Kubera ko umuziki, injyana y'umuziki cyangwa se amajwi y'umuziki abasha kwigiramo ubushobozi bwo gutuma abantu ugera ku mitima bwite y'abantu, mu mitima y'abantu bwite, hanyuma igatuma babasha gusohora muri bo imihangayiko cyangwa se imibabaro cyangwa se imbamutima cyangwa se amarangamutima atari meza ababundikiye muri bo, agatuma ubuzima bwabo butamera neza. Umuziki rero haba mu njyana cyangwa se amajwi hashize imyaka myinshi bikoreshwa. Twebwe tuba mu buzima bwo mu mutwe birakoreshwa cyane, ariko umuziki ukoreshwa no mu zindi nzego zitandukanye kubera ayo mageza wifitemo yo gutuma umuntu abasha gusohora muri we akababaro, souffrance. Ntabwo nzi neza niba souffrance bivuga ububabare mu Kinyarwanda, ariko abumva igifaransa bumve souffrance ko ariyo nise ububabare. Hanyuma n'amarangamutima mabi ashobora kuba arimo atuma ubuzima bw'umuntu butagenda neza mu gihe runaka.
Yego, murabisobanuye rwose.
Yabyinjiza gutyo.
Yego, muri ubwo buryo rero, ubwo buryo muvuze bwarakoreshejwe koko kuva kera. Mfashe n'urugero, no mu mwaka w'1945 dusanga ko Departement ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika yari ishinzwe ingabo yabwifashishije ku basirikare bari barangije bavuye ku rugamba mu ntambara ya kabiri. Rero bari byabafashije kwijajara ubwo bari mu bitaro bya gisirikare aho bavurirwaga bagororwa n'ingingo, kandi byabafashije no mu buryo bwo kwidagadura. Ndavuga kugira ngo yenda babashe no kwibuka kwibagirwa ububabare n'ibyo bari bamaze kunyuramo nk'uko mubidusobanuriye. Ubwo rero reka noneho dukomeze ikiganiro tuvugana na muganga Nzayisenga. Nka perezida wa korali, umuziki nk'uwo korali yanyu irawukoresha, nawo abawushaka bawugeraho gute?
Murakoze cyane. Injini uwo muzika nkuko mubivugana muzika wa gihanga kandi ufite uburyo wanditse uburyo ufite ubuhanga bwinshi cyane nyamara ariko nkuko muganga atajya abisobanuraga ntabwo gusa bishingiye mu magambo bishingiye no mu magambo akoze indirimbo ubutumwa burimo imbamutima uririmba aririmbana akoresha bityo bikabasha kugera nanone ku mutima wumva uwo muzika kuri twebwe rero nkako hanze yo Kigali tumaze kubibona mu bakunzi bacu ko iyo turi kuririmba nyine tubasha gukora ku mbamutima zabo kubera uburyohe bw'amajwi y'abaririmbyi uburyo amagambo yanditse mu ndirimbo ahumuriza cyane cyane ko akenshi kugira ngo mukiriziya aho tuba dufite indirimbo z'amagambo yo muri Bibiliya amagambo y'Imana burya akenshi aganije guhumuriza nyine ubwo tuba twinjiye muri terapi cyangwa se mu kuvura umutima w'abantu mu gusenga kundi no kumva umutima w'ugize kwijagara nk'uko wabigize nawe ariko cyane cyane noneho usibye no mu kiriziya kujyanye n'izindi ndirimbo tujyana mu bitaramo binyuranye nazo zifite amagambo arema imitima y'abantu abashyiramo imbaraga zo gukora urubyiruko kwiteza imbere kuva mu kumva imyumvire ishaje cyane cyane nk'iyo tuvuze ko urubyiruko rushobora gukorera aho ruri mu cyaro rwirukiye mu mujyi gusa bakavoma nyine muri uwo muzika amagambo abari mu mutima kandi noneho abatera imbaraga zo kuba bakwiteza n'imbere muri ibyo byose twumva tuba turi kujya muri iyo njyana ariko cyane cyane noneho usibye no kuvura bisanzwe nko kwa muganga urabona muri iki gihe cya covid turimo umuntu ari kumva indirimbo zacu za ko hanze Kigali byafashije cyane abantu mu gihe cyaguma mu rugo kumva indirimbo za ko hanze Kigali kumva indirimbo z'andi makorale cyangwa se n'indi miziki yahaga hanze y'u Rwanda bigenda birema umutima w'abantu ariko by'umwihariko kuri ko hanze Kigali abakunzi bacu hari ukuntu bagiye batugezaho feedback cyangwa se batuhaga amakuru y'uko indirimbo bumvise za ko hanze Kigali zabageragaho bazirebeye ku rubuga rwacu zagiye zibafasha gushira agahinda kumva bataribonye badafite irungu kugira umutima mwiza mu ngo aho bari bari n'abana mu miryango kuko kuba burya mu rugo icyumweru kimwe bibiri bitatu bine abantu b'abana bigira bikaba rutine cyangwa bikaba n'ubuzima budafite injyana nyine kuko nta cyahindutse ariko wakumva akaririmbo wahindura ukumva mudu wari urimo cyangwa se imbamutima zawe zirahindutse ni muri urwo rwego tubikoramo ariko ntabwo mu by'ukuri turatangira gukora indirimbo zitiriwe nyirizina kuvura ariko twumva ni icyerekezo dufite kandi twumva tuzageraho murakoze
murakoze cyane indirimbo hari izo numvise muzo mwampaye ikibazo cyavutse nuko uburyo turimo gukoresha butarimo kuzakira neza ubwo nibidukundira turabasha kuzikina nibidakunda nabyo ubwo abakunzi banyu baratwihanganira ariko nagira ngo noneho uravuze uti hari abadukurikira banyuze ku rubuga rwacu kwenda sinzi niba zinyura no ku maradiyo abi Kigali cyangwa se no mu Rwanda bashobora kuba bazumva nagira ngo abari nk'ahandi mugerageye mabwire uko babona urwo rubuga rwanyu rwitwa ngo iki
murakoze cyane iyo ugiye kuri YouTube wandikamo ko Radio Kigali hahita haza indirimbo nyinshi cyane rwose za ko Radio Kigali ukishyiramo hari indirimbo twaririmbye muri za misa hari indirimbo twaririmbye mu bitaramo binyuranye biba mu mpera z'umwaka ngira ngo wenda turaza no kubatumira kuzaza mu gitaramo gikurikiraho umuntu ufunguye ku rubuga rwa YouTube akandikamo ko Radio Kigali ahita abona indirimbo nyinshi cyane ko hanze ya Kigali yanditse kandi yanaririmbye mu mashusho cyangwa mu majwi cyangwa byose icyarimwe.
Yego, icyo gitaramo ni ryari tutari twibagirwa? Dushobora kuvuga ibindi hanyuma tukaza kwibagirwa gutumira, kandi urumva ko bishobora gufasha benshi.
Mwarimu ugize miti
nari mvuze nti tutaza kwibagirwa, wari uvuze uti turaza kubatumira, gutumira n'abantu mu gitaramo. Icyo gitaramo muteganya muragiteganya ryari kugira ngo abantu bazakitabire?
Murakoze cyane. Ubu butumwa ni ngombwa kubutanga. Turateganya gukora igitaramo ku itariki ya 19 Ukuboza cyangwa se kwa 12, kikabanira kuri Kigali Arena. Mu gitaramo rwose turi gushyiramo imbaraga. Tumaze imyaka ibiri abantu batarahurira hamwe. Uwo munsi rwose turumva dufite ibyishimo byinshi byo kwegerana n'abafana bacu n'abakunzi ba Radio Kigali bari mu Rwanda ndetse n'abari mu mahanga. Tukazaragezaho umurongo bazagikurikiraniraho mu gihe kiri kuba, noneho abandi abari mu Rwanda abari hafi tukabahagishijeho uburyo bwo kugura amatike kugira ngo rwose hatazagira umuntu ucikanwa. Twanagizemo ibiciro binyuze biri mu ngeri nyinshi cyane ku buryo nta muntu wacikwa hitwaje ko hari ubushobozi bukeye. Twashyizemo ndetse ibiciro byo muri kategori enye ku buryo buri muntu wese wumva yifuza kuzataramana natwe atazabura rwose uburyo aryoherwa. Nuko ni igitaramo cya Noheli ndetse n'impera z'umwaka wa 2021.
Barahishiwe rero, reka ubwo tujye ku murongo wa telefone. Ikiganiro Ijwi rya Amerika ribategura ni ikiganiro giha umwanya abakunzi b'iyi radiyo kugira ngo babaze, batange ibitekerezo, bungurane inama. Reka tubaze Joe. Joe, uranyumva? Wiriwe neza? Yego, urahagana hehe?
Ndi mu gihugu cya Zambia.
Murakomeye?
Rusaka, umurwa mukuru.
Murakomeye aho ngaho i Rusaka se?
Urashima akazuba, izuba gusa nibyo ewa nibyo mbona ari byinshi cyane.
Ya, uri kure cyane, ariko rero ubwo urumva ko icyo gitaramo bavaze kudutumiramo ntabwo uzabasha kukijyamo, ariko ntacyo uzabyumvira kuri YouTube. Hari ikibazo wari ufite cyangwa igitekerezo?
Ikibazo hanini nta kibazo, kuko numvise umenga ibyo bavuze biratomoya. Umva nzabikurikirana kuri YouTube nyine. Ego,
ubwo mukomeze kwitegura rero gusoza umwaka neza. Ubwo ntihazabona namwe aho muzakora ibitaramo igihe bizashoboka, niba n'iyi COVID idukundiye. Urakoze nawe kuduhamagara.
Murakoze.
Turi kumwe na Amede, uranyumva?
Ego.
Urihe wowe?
Amede, ndabumva.
Yego yego, urihe wowe?
Ni mu Kayanza
mu Burundi.
Matongo.
Yego, mumeze mutaho ngaho?
Ni sawa kabisa, turashima.
Muritegura gusoza umwaka?
Yego.
Ufite ikibazo cyangwa se igitekerezo wifuza kugeza ku batwumva cyangwa se kubaza abatumire bacu?
Reka bisako ngingo numvise, numvise ngo nta kibazo ahanini gihari. Hari nyine umuntu nuko tuzabikurikirana kuko tutabasha kushikara, tutabasha kubikurikiranira kuri telefone.
Nge urashaka kuvuga wowe igitaramo, ariko hari ibyo turimo tuganiraho bijyanye no kuvura hifashishijwe umuziki. Dore muri kumwe n'abaganga b'inzobere, gira icyo babaza nk'umuganga wadusobanuriraga iby'uwo muziki. Ni inzobere mu byo kuvura indwara zo mu mutwe. Ushatse wagira icyo umwibariza rero, yaba ari ibijyanye n'uwo muziki cyangwa se n'uburyo izo ndirimbo zishobora gufasha n'ubuzima bwo mu mutwe?
Ikibazo nashaka kubaza ngaho, iyo umuntu yarushe cyane nko mu mutwe, ufatiri kurakora nk'ubuzi bwinshi nyine ugacoka, uri kurumviriza umuziki, hari icyo wagufasha?
urakoze amedie reka ubwo mpumwanya muganga ngira ababyeyi agusubize. Docteur kumva umuziki umuntu yakoze cyane ngo yarushye hari icyo bishobora gufasha?
Birafasha cyane kubera kumva umuziki ufata kanya umuntu akumva umuziki bimugaruramo imbaraga energy ntabwo nzi mu Kinyarwanda ijambo
nibyo ni imbaraga ni ingufu
imbaraga zituma yongera kwishakamo ibindi bisubizo ubundi buryo bwo kongera gukomeza gukora akazi ke hanyuma ndetse kumva umuziki uko kwicara hamwe agaturiza hamwe bikanamwongeramo kandi bikazamura nanone ubundi bubasha ifite nubwo kuguma kuba konsantre ku kazi ke kuguma kuba yerekeje roho ye n'ubwenge bwe n'ubuhanga bwe ku byo yakoraga ndetse no kongera bikamufasha no kudatakaza kutibagirwa la memoire rwako umuntu wari uri mu kazi akaba ananiwe kwicara ku muziki biratuma nanone yongera gushyira ubwenge ku gihe akongera akibuza kugira ibyo yibagirwa muri memoire de travail icyo gihe ni ku muntu wumva umuziki n'abandi umuziki nanone ukoreshwa mu bundi buryo ku buryo active gukora umuziki umuntu pontiyo ndi umunyamuziki nubwo ndirimo muri korali de Kigali nayibarimo igihe kinini hashize imyaka hafi kuva mu mwaka w'2001 iyo naniwe ushobora no gukora umuziki mu buryo buri active nuko wagiye wari njye ugiye gukora umuziki bituma nanone ntabwo Dr. Albert yabashije kubyibuka uretse ko byita binyibutsa ko uwambaye ikibazo atamenya ko kera en principe ubundi abakora umuziki nuko abakora umuziki ntabwo arimo kuvuga ngo tuzakore setting turi ngo abantu baza kwivuza dukoresheje umuziki ahubwo n'abakora umuziki urabavura kuko n'uburyo bwo no kuvuga expression de soi uburyo bwo kwivuga uburyo bwo kwiyerekana ukuri uburyo bwo kugaragariza abantu uko umeze amarangamutima yawe uburyo bwo kugaragaza ibikurimo ibyo bituma bizamura icyo ndi bwite self esteem cyangwa se agaciro umuntu yiha nabyo biravura ubwabije hanyuma numva umuziki nawe bikamugaruramo imbaraga bikamugarura gutuza akongera akareba akisubiramo akareba akongera agahagurukana umurego akongera agakomeza akazi ke nabyo birafasha niko nasubiza umuvandimwe hari uburyo bubiri kuba yakora umuziki nkatwe dukora umuziki n'imidirimbo iyo naniwe yemeye imidirimbo ariko nshobora no kwicara iyo naniwe nkaba ndumva umuziki buri byose birafasha mu buryo bumwe cyangwa ubundi ko no gufasha ndetse no kurinda stress icyo twita stress sindaribonera ijambo mu Kinyarwanda ariko abanyarwanda bumva stress icyo ari cyo umuziki urayirinda hari indirimbo zinatuma uruhuka zibaho ndimo zituma umuntu ananaruhuka n'ubugugari yari afite mu mubiri bugahita bukagabanuka akongera akaruhuka akongera agatuza akiyoroshya akongera agasubirana imbaraga umuziki ushobora gutuma ndetse akababara umuntu yari afite kagenda ndavuga nka douleur ububabare lisansi ya douleur ububabare bw'umubiri umuziki urawumva bitewe n'ubwoko wahisemo nabwo bukagenda ukongera ukaza gusohora ku kazi ububabare bwagabanutse ndetse ushobora no kuba ububabare bw'umutima ukumva amarangamutima agiye hasi ukumva urababaye wenda umuntu akubabaje wenda umuntu akubwiye nabi nabwo wakwicara ukumva umuziki bitewe n'ubwoko bw'umuziki uhisemo nabwo ukongera ukigiramo icyizere ukongera kwigiramo ubumuntu buzima buhagaze bw'impagarike ukongera ugasubira mu mirimo yawe nta kibazo ufite nuko nabwo nsubije kugeza ubu.
Yego. Hari umukunzi w'ijwi ry'Amerika Jacques yara duhamagaye sinzi niba telefoni yiracitse gato we sinzi niba yongeye kuboneka ubwo twamuha ijambo. Jacques urahari? Jacques ngo ntabonetse ku murongo. umuziki rero mu muganga ngira ababyeyi uravuga ko nawe ubwawe urawukora ntabwo twari tuzi kuri umuhanzi
niko kuri
rwose ubwo umuziki rero uti ufasha umuntu ufasha abawukora ugafasha n'abawumva nagira ngo tubwire noneho mu byerekeranye no kuvura indwara hakoreshejwe kuvura umuntu hakoreshejwe umuziki mushobora kumufasha no kuwandika cyangwa se kuririmba nagira ngo tubwire muri make uburyo mukoresha kugira ngo umuntu asohore ayo marangamutima nyine nk'uko mwabivugaga bibashe kumufasha gukomeza ubuzima neza
bikamfate nk'urugero nkoresha urugero rw'ibyo nkora hano aho bitembere cyane mu mujyi wa Geneva aho nkorera urabona njyewe umusikiyatri ariko nanone ndi hano niga nanone iyindi musikiyatri igoye kurushaho kuko nita ku bantu bafite ibibazo byo mu mutwe ariko banakurikiranwe n'ubutabera kubera ibyaha bakoze bijyanye n'uburwayi bafite nkorera muri prison ku barwayi ba kriminel nk'uko umuntu yabita abari situasiyo zigoye rero ari nk'umuntu w'umunyamuziki dushobora kubona wenda umuntu bamufunze hari ibibazo ari bugere bijyanye no kuba afunzwe hari ishoka kariserale arakubitwa n'inkuba nyine kuko yafunzwe kuko uburenganzira bwabanutse ibintu ibyo ngibyo amarangamutima akajya hasi akibura akatakara mu iyi si isanzwe akaba aratakaye mu mutwe we icyo gihe rero mubonye nka gutyo rero yashobora kuba umuziki nshobora gukoresha niba ashobora kwandika indirimbo tukayandika ariko reka mvuge kimwe nkora hano cyane ufite icyo hano gurupu nkora
reka mbasabe gatoya icyo gitekerezo memo kikomeje gatoya tuze kukigarukaho kubera ko amatelefone arimo kuducikana tube twakiriye umwe mu bakunzi b'ijwi rya Amerika hanyuma icyo muze kuza kugaruka mu kidusobanurire neza muri aya magroupe reka twakire Jean Dodi yego
turabumva cyane rwose
yego muratwumva murahagana he
yego nk'isho naterera ku bintu byo kuvura buciye mu ndirimbo bafete iyo umuntu ariko araririmba agakoresha imvugo zo guhanura abantu hari abantu usanga bari kubazimbukiramo ugasanga atanze impanuro dufate nk'akarorero nko ku bantu batakaje icyizere sho ku bintu byo cy'ubuvunzi ugasanga aragarukanye icyizere ugasanga biramufashije cyane rwose ugasanga ashatse yari yarataye icyizere ariko bivanye n'ukuntu akunda kumvira iyo ndirimbo impanuro ziba zirimo ibyo aba yaciyemo ugasanga yamba hariho n'ikibi yaba yari yitunze gushikana ko ugasanga aratangiye kwiyumvira muri we yuko yobiheba agakurikiza izo mpanuro akakuye mu ndirimbo
ugushije rwose mu buryo abaganga bakomeje kuvuga bavuga bati umuntu yumva indirimbo amagambo arimo ubutumwa burimo bukamufasha ndagushimiye cyane Jean Dodi
ego murakoze cyane ijwi rya Amerika
nshuti z'ijwi rya Amerika uretse kuri FM musanzwe mutwumviraho mushobora kudukurikira no ku mirongo migufi bita short waves kuri metero 25 ni ukuvuga kuri kilohertz 11,835. Buri munsi ni kuva ku wa mbere kugera ku wa gatanu kuva saa 2:30 kugera saa 3 no kuva saa 3:30 kugera saa 4 ku mugoroba. Ku wa gatandatu ni kuva saa 12 kugera saa 12:30 ku mugoroba. Ijwi rya Amerika kuri metero 25 kilohertz 11,835.
Twakire na Jeremy. Jeremy uranyumva?
Yego.
Eh urahagana he mbese?
Ndi buganyutse.
Aho nahagana he? Aho
nahagana.
Karuse mu Burundi. Yego. Ufite igitekerezo cyangwa ikibazo wifuza kubaza abatumire?
Nagomana waza aho wa mudiho wa waratangure naho wahereye.
Mudiho. Oh, igihe byatangiriye se cyangwa?
Yego.
Ubwo turagenda twungurana ibitekerezo, ubwo ndasubiza ijambo Dr. Ngirababyeyi, naho Dr. Nzayisenga mu kanya telefoni ye yacitse turongera tumushake. Turacyagerageza. Ubwo reka mpe ijambo Dr. Ngirababyeyi agira icyo abivugaho. Ati uyu mudiho watangiye ryari, uburyo bwo kuvura bwatangiye ryari?
Uburyo bwo kuvura gutya bwatangiye kera, nyuma y'intambara ya kadisi yose, nuko mwabivugaga uhereye muri Amerika ku basirikare bari bavuye mu ntambara zimwe na zimwe cyangwa muri mu ntambara zo muri Vietnam byagiye bikoreshwa. Ariko reka mane nanjye ibyo navuga kare, nk'urugero nk'umuntu ufite akababaro, hari nk'indwara ndi bukore uvuge nk'agahinda k'inyongo biza bugingo, ibi twita depression, agahinda gakabije. Ibimenyetso bikarana ko abantu baba barandaga mu mitekerereze, mu mikorere n'ibiki mu mikorere yabo. Mu gukoresha umuziki rero, iyo dukoresha nk'injyana rhythm, injyana bidufasha gufata nk'umurwayi ufite agahinda gakabije kongera gusubira rhythm, gufata umuntu gukorera rhythm y'umuziki ikamufasha n'amajwi atuje akongera akiza kugira rhythm yo gukanda, bikamwigisha no gukandagira neza. Ni nk'uko tubikoresha ku barwayi bakuze bafite indwara nka za Parkinson, indwara nka za Alzheimer, gukoresha rhythm muziki cyane cyane ushaka mwiyongerana kugira ngo yongera asubira n'ubundi buryo kwiga kugenda neza, cyangwa se umurwayi wagize nka ba bandi bagize imitsi ubwo nkayacitse bitwita AVC cyangwa stroke, bagize izo ndwara zitandukanye bakaba paralize. Umuziki ushobora kuwukoresha iriya rhythm, injyana y'umuziki ikagufasha kugenda asubira mu buzima gahoro. Ufite imihangayiko, anxiety, ufite ububabare bw'umubiri, ndetse abafite n'ibibazo byo gusinzira badasinzira, umuziki urakoreshwa cyane, ukoresha injyana cyangwa amajwi amwe n'amwe. Ndetse reka nkoresha ahandi ntanga urundi rugero rutari muri psychiatry, tugiye nko aho bita ku bagore babyara, abagore batwite muri maternité, muri la gynéco, abagore batwite mu gufasha kumugabanyiriza anxiety no mu gufasha umwana uzavuka kugira ngo avuke afite imbaraga zihagije mu bwonko bwe, umuziki urakoreshwa kugira ngo ufashe communication, ikiganiro hagati y'umubyeyi n'umwana atwite. Umuziki urakoreshwa muri izo domaine za muri gynéco, n'uzabona mu bitaro bimwe muri za maternité aho abagore bari kubise babashyiramo indirimbo zabugenewe zituje zibafasha gukora kwitegura kubyara batababaye cyane, umuziki ugakoreshwa nk'aho ngaho. Cyangwa se hari n'abashuje ababaga rimwe na rimwe bashobora gushyiramo umuziki utuje, cyane cyane nk'aho bategurira abarwayi umurwayi akinjira mu muziki utuje umufasha gukora relaxation utuma inyama zitabamo ubugugare bwinshi, noneho ububabare bw'umubiri bukagabanuka. Hari abarwayi bakuze namaze mbivuga nabo bafasha, bafite nka demence, batangiye kugira ibibazo demence n'indwara ntari bubone uko nyita, ariko kimwe mu bimenyetso kigira ni ukwibagirwa cyane. Rero mu gufasha nk'umusaza w'imyaka 190 watangiye kugenda yibagirwa, umuziki bakora setting ukagenda umufasha kugenda yiyibutsa abasha gukora ubwo kwigaruramo izo mbaraga, ubushobozi bwo kwibuka amakuru agenda abona cyangwa se information agenda abona mu buryo bwinshi. Hanyuma muri busikati bugiye nkunda cyane ubusikati mu buvuzi bwo mu mutwe muri gurupe, umuziki nanone kandi wigisha nk'uko nguko nababwiye ko nkorana n'abarwayi baba barakoze ibyaha, bakora ibyaha bafite bashaka kugira ikibazo mu mibanire yabo hagati yabo n'abandi. Umuziki nanone ni resource ikomeye cyangwa se nivomo rikomeye dushaka kuvomamo uburyo bushoboka kubanisha abantu hagati yabo n'abandi. Kwa niba nkoze umuziki muri group akura akora ibyo kigara abantu baririmbye barenze ijana, abantu babirebera mu majwi meza baririmbye, ariko buriya uriya muziki kuri akora bishyize hamwe ubwabyo ni na byiza, kuko binigisha n'abo bantu bari kuririmbira hamwe uburyo bwo kubana bamwe ku bandi, uburyo bwo gutega amatwi umuntu mwegeranye ukumva ijwi rye ukabasha nawe kurihuza n'ibyawe mukaza gukora kugusukura musore ijwi rirarumonize kandi muri abantu ijana nitwumva buri muntu kumwe n'undi kwe. Ni imbaraga zikomeye zo kugisha abantu kubana n'abandi, nibo mvuze mu bibazo byo mu mutwe tubure za personalite bahahandi bari mu miterere yabo bafite ibibazo byo kubana n'abandi, gukorana n'abandi, guturana n'abandi, kuganira n'abandi. Umuziki ubifashamo, nabwo ukawavuga ngo tugiye kumva umuziki mugerageze kumvana turaririmbana buri wese yumva uwo begeranye cyangwa se ucuranga ucurangira abandi wenda ugabanye ntusakuze kubera ko turi kukwigisha kubana n'abandi. Kuba icyo gihe mu bijyanye n'ubuzima bwo mu mutwe hakaba n'icyo kintu cy'imibereho myiza abantu baba bagamije ariko babikoreye hamwe, ni ukuba ubwo bumwe mukora nka korali. Ndavuga icyo gihe nka korali ubwayo hari iyo sentiment y'ubumwe iba iri kuba vehicule nayo ntabari gutangaza ari nayo ndetse rimwe na rimwe kuba abantu bishatsemo ubushobozi bwo gutega amatwi abo begeranye muri korali binatuma ndetse n'amajwi yabo aba meza, ariko bakaba bari buriya no kwivura mu bijyanye no kubana muri sosiyete, bamwe guturana n'abandi, kwegerana mukarimo umwe agafungura umunwa n'undi agafungura we kandi mugasohora ijwi ryegeranye ku buryo nabyo n'ubuvuzi bukomeye mvuze nka sosiyoterapi, kuvura muri sosiyete kuba hamwe ntabwo ari ikintu cyoroshye cyane, kiba kiyinteresa kuri twe iyo gurupu ubwayo.
Yego, ndagushimiye cyane. Reka Dr. Albert turamufite noneho kuri telefone, nagira ngo nawe muhe ijambo mu kanya. Dr. Ngira ababyeyi yavugaga ati uwambaye ikirezi ntamenya ko kera, kandi Dr. Nzayisenga rero ni perezida wa korali ya Kigali, nagira ngo umwunganire muri ibyo avuze bijyanye no kuba abantu babasha gukorana hagati yabo, ko nabwo ari uburyo umuziki ufasha abantu kubana no kwiyumva no kumva umwe akumva undi. Nagira ngo utubwire ukuntu wowe ubona ubwo buryo abantu babana muri korali uko babafasha.
Urakoze cyane Eugenie. Ngira ngo korali yacu ifite umwihariko cyangwa se n'andi makorali yose arabigira, ariko yacu ni umwihariko ukomeye wo kugira abantu bafite imyaka itandukanye cyane. Nk'ubu tuba dufite umuntu muri korali ufite imyaka nka 30, ariko harimo n'umuntu umaze n'imyaka 30 aririmba muri korali. Iyo guhuza rero abantu batandukanyije imyaka ntabwo ari ibintu bikunze kuba cyane cyane muri ino si tugezemo, aho usanga abajene bihugiyeho bari muri gurupe z'abajene, ugasanga n'abasaza bari muri gurupe z'abasaza. Kuba rero dufite umuryango nka korali ya Kigali uhuriramo abo bantu bose ni imbaraga zikomeye, ni ya sosiyoterapi, bwa buryo bwo kuvura sosiyete ntihabeho gucika kw'akagozi k'uba umuntu y'umuco w'abantu. Binarenga kuba ahubwo ari ukuvura bikaba kurinda. Mu by'ukuri ikintu cyitwa sensa nk'uko yakivuze nicyo kizamuye umuvuduko w'amaraso, nicyo gituma umuntu muri uwo muvuduko w'amaraso umuntu ashobora guturika imitsi yo mu mutwe akagira bya bintu abantu bamaze kumenyera byitwa bya stroke, ukabona umuntu wagendaga arwaye umutwe uramurembeje asanze aviriye mu mutwe amugaye igice kimwe cy'umubiri ntabashije kugenda, akuvuga biranze. ngenda shangwa kuri icyo kintu cyitwa kurinda prevention. Mhm. Gukora muzika, kumva muzika ni prevention, ni kwirinda indwara ziterwa na stress. Kunyerera abantu tubana muri Korali ya Korali do Kigali n'abandi bantu ba muri Korali mu magrupe aririmba bagira ako kantu k'umwihariko wo kugira ubuzima buzira umuzi. Kabona rwose umuntu ashaje agiseka ni gake musanga ni minkanyari. Kabona umujene yamenye kuganira neza kubera ko afite aha aca ikinyabupfura. Ibyo byose akagabanya rya bungura ibitera nyine naryo ya cycle cyangwa se mayanzuka iri mu murizo rwa ruhererekane rw'indwara zimwe zitera izindi, zimwe zitera izindi. Kubana rero muri groupe za muzika cyane cyane muri Korali do Kigali bigira akamaro. Akaba ari nayo mpamvu rero numva n'abandi bantu badukurikiye kumva umuzika numva byarigimbego, twarigimbego ku buryo byinze buri munsi. Ufata iminota nka 15 uvuye ku kazi maze kuruhuka ukumva indirimbo ukunda, ukumvisha umusaza indirimbo akunze cyane cyane zo mu bihe bye. Ibyo nyine bituma nk'uko Dr. Ngirababyeyi w'inzobere mu bya psychiatry mu buzima bw'indwara zo mu mutwe azi neza ko umuntu yibuka neza yatangiye kwibagirwa iyo umushyiremo indirimbo yumva ya kera. Niyo mpamvu wumva umusaza avuga ati nagiye mu mizi ariko ntabwo wumvishe indirimbo y'ikiratini. Iyo yumvishe indirimbo y'ikiratini ahita yumva ba basaza batakirimo baririmbanaga cyangwa yabonaga bajyanye mu misa akibuka ibihe byiza bagiranye, noneho ya gahunda yo kwibagirwa igatangira kugenda igahunga akibuka bimwe mu byo yibagiwe. Niyo mpamvu ubona abasaza bakunda kwicarana. Rero nko mu muzika iyo ujemo uba ikintu cyiza, ubivomo ryiza nk'uko byavuzwe, isoko nziza yo kongera kwibuka cyangwa se kurinda kwibagirwa. Kuko uko dukora nyine ubushobozi bw'umutwe n'ubwonko bwacu ugenda bugabanyuka, kimwe mu bikoresho bikomeje kugira ngo dukomeze guha ubwonko imyitozo yo kwibuka, dukomeze guha ubwonko gahunda cyangwa injyana y'ibiriho n'ibya kera, ndetse no gutekereza n'ibyo turimo n'ibyaza ejo. Umuzika ni imwe mu masoko meza yadufasha. Numva ari nk'ibyo ngibyo nasubira kuri icyo kibazo.
Yego. Reka twibutse abatwumva ko iyi ari Radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda, mukatwumvira kuri FM 104.3 mu Rwanda, mu Burundi ni ku mirongo migufi kuri metero 19 na metero 22, ariko turi no ku rubuga rwa internet kuri www.radioyacu.com. Abakunzi b'Ijwi rya Amerika rero umwanya ni uwanyu, ndibwira ko abo telefoni zagiye zicika mushobora kongera guhamagara, natwe turakomeza tubahamagare abo dufitiye inomero abamaze kuziduha rwose twongeye kubashimira. Turasaba rero ko mwakomeza guhamagara ni cyangwa se mu twabahamagara mukitaba ko hari uduha nomero yarangiza akigira mu bindi. Ikiganiro cyacu rero kiravuga uburyo bwo kuvura cyangwa se kurinda umubiri hifashishijwe umuziki. Mukanya Dr. Ngirababyeyi yavuze ku kintu cyo mu buryo butandukanye bukoreshwa cyangwa se aho umuziki ukoreshwa kugira ngo ufashe abantu. Yabaye nk'umenye icyo naringiye kubaza kijyanye n'abantu uwo muziki ushobora gufasha. Hari harimo ikibazo nashaka kubaza Dr. Nzayisenga, abana mufite abana haba muri korali haba mu bitaro muyobora byaririma, hari abana, abo bana nabo hari uburyo mubafashisha umuziki cyangwa ni ibintu mushobora kuba muteganya? Dr. Nzayisenga,
mu by'ukuri abana tujya nk'uko twanajyanye mu gihe cyashize, abenshi muri bo ni abana baba baragize ibibazo mu kuvuka cyangwa se mu burwayi bakiri bato, ku buryo bagira bashobora kuba bamwe muri bafite ubushobozi bwo gutekereza, bwo kuvuga, bwate butateye imbere cyane. kuvuga ikibazo no kwibuka cyangwa se kugira concentration cyangwa se guhagarara mu bintu ukabigumamo ari ikibazo. Iyo rero abo bana na iyo programme twe turayifite muri ya muze dukora usibye kubavura, kubagorora ingingo, kubakorera operasiyo, kubabaga, tunagira igihe cyo kubigisha kuririmba, bakaririmba n'icyarimwe, zaba indirimbo z'Imana, zaba indirimbo z'abahanzi, cyane cyane abajene bagezweho muri iki gihe, bituma abo bana batangira nyine kugira injyana mu kuvuga, kwartikira amagambo, kuvuga neza amagambo batayarya, kuko umuzika nyine wigisha kwiruka no kugendera ku njyana. Ibyo ntabwo byasigaye, nyuma turabikora cyane rwose. Kandi noneho na experience cyangwa se ibyo tuzi nk'ingero zifatika umuzika udufashamo, ngira ngo urabizi ko njye ndi umuganga uvura mbaga, ndi umushirije. Iyo tugiye gukora operation yaba abana yaba abakuru, kenshi babaza akaririmbo bakunda, bakaba bamutera ikinya ariko kumva. Iyo yateye ikinya kigasingiriza umubiri wose, hari uko byatwishyurira amaze akaririmbo, ubwo umuntu uba utari muri gahunda yo muri champ operatoire cyangwa se hamwe hazenguruka aho dukorera igikorwa cyo kubaga, akaba yashyiramo akazi ka umurwayi rwose akorerwa operation yumva atuje, yumva ari muri gahunda neza. Ibyo rero cyane cyane ko tugira n'abakuru, abakuru bo abakecuru bishaka indirimbo z'Imana bashyira niyo bashaka. Ni ikintu umuzika ntabwo nakubwira uko ufata, uradufasha cyane mu mirimo yacu rwose ku buryo butangaje. Ntabwo rero twawibagirwa imirimo yacu, tuwushyiramo cyane rwose.
Dr. Ningira, ababyeyi mwatubwiye nyine uburyo umuntu akoresha umuziki yita ku bantu, ariko si abantu bari mu bitaro gusa, mwavuze ko no muri groupe z'abagororwa cyangwa se imfungwa mukurikirana mu buzima bwa buri munsi, aho muri Geneve naho mukoresha umuziki. Umuntu ashobora kwandikirwa umuziki nka prescription yo kwa muganga, noneho akajya wumvira mu rugo, cyangwa yabigenza gute?
Ntabwo iyo ubuvuzi dukora buriya buba buri comprehensive, ubuvuzi ni urunyuranyurane bw'ibintu byinshi. Umurwayi ishobora kumugira inama yo kumva indirimbo runaka izi n'izi, hanyuma akaza yamara kuzumva akazambwira amarangamutima, kuko njyewe yumvura cyane cyane ni ukureba umuntu amarangamutima, les emotions. Tukazaganira ngo indirimbo umaze kuyumva mu mutima wawe wari umeze ute, ni iki wumvaga, ibyiyumvo byiyumviro wari ufite ni ibihe, wumvise umeze ute, ibintu nk'ibyo. Kuba si igitangaza rwose k'umurwayi mu biganiro tugira n'uwo dukurikirana, yaba utahiwe yaba wenda ubungubu nkurikirana abafunze, ariko birashoboka ko umuntu akurikiranwa n'umuntu akabyandikirwa akajya gufashwa n'abantu babikoresha umuziki cyangwa se ubundi bw'ubuhanzi, kuko hari igihe umuziki ubwawo uba uri muri serivisi nini ya R y'ubuhanzi ku muziki n'ibindi byose, umuntu ashobora gukurikiranwa nabyo bikazamo, hari n'ibindi byinshi bikaba byanditse bizwi akabyandikirwa n'ibyo. Hano rero n'abarwayi iyo hari uzajya wenda muri ritme cyangwa turabimwandikira, ndeba resendikasiyo avuga ngo uyu nguyu yafashwa mu muziki, uyu yafashwa hariya, uyu yafashwa hariya, niko bigenda.
Ahubwo ejo ni ndumva ariko ubungubu abantu bari kudukurikira si ngombwa ngo bazagera igihe bajya kwa Dr. Rutegui ababyeyi ngo abandikiye muzika. Mu gihe turimo wenda tugana ku misozo y'ikiganiro, abantu tumenyere kwiyandikira uwo muti, kwimenyereze kwirinda kuzagira aho ngaho kuko iyo bigeze aho babyanditse nk'umuti nuko ibibazo byabyara kurindi kandi twamaze kuvuga ko umuzika nyirizina ari prevention ari uburyo bwiza bwo kwirinda ibibazo umuzika ushyira ku murongo uregera umubiri wacu ibyiyumviro byacu imikorere imitendere y'amaraso ku buryo bwiza bukurinda burinda umuntu ibibazo rero numva twatangira kuri gahunda nyine koko kwirinda biruta kwivuza tugatangira nyine kwiha gahunda yo kujya twumva indirimbo dukunda kwicara hamwe nk'umuryango tukaba ati niye ndirimbo dushaka kumva uyu munsi ibyo duhuriyeho ibyo dukunde igihe kimwe tukabyumvana hari abantu bavuga ati igihe ariko nkunda ubu uyu muzika kurusha uriya tukamuha nawe umwanya wo kwizeza tukamufasha gukunda ibyo akunda kugira ngo natwe bazadufashe gukunda ibyo dukunda ya self confidence ya self esteem bwa buryo bwo kumva nyine uryohewe n'ubuzima kandi ubuzima bukuryoheye bukaryohera na bagenzi bawe bizatuma rwose hari ibintu byinshi bihinduka muri twebwe ku buryo butangaje ndumva ariko nakongeraho
yego murakoze cyane reka twumve akaziki gatoya indirimbo ziba zitandukanye nk'uko nabibabwiye rwose muranyihanganira indirimbo za korali yanyu nagomba kuzikina ariko ntabwo ibyuma birimo kuzifata ubwo reka tube twumva akaririmbo gatoya kafasha no gutekereza no gutuma mu mutwe nyine haruhuka n'abantu babashe kugaruka neza babaza ibibazo byabo radijwi rya Amerika i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda kiganiro muri isanga aho tuvuga ku buryo bwo kuvura hifashishijwe umuziki aribyo music therapy mu ijambo ry'icyongereza abatumirwa bacu ni Dr. Ngirababyeyi Alfred na Dr. Nzayisenga Albert umwe ari Albert ari Kigali hanyuma Alfred ari mu Geneve mu Busuwisi nagira ngo rero twongere tu babaze kuri telefone nanone bakomeze batuganirire Dr. Ngirababyeyi aho muri mukoresha imiziki itandukanye abantu mufite groupe mufite mwigeze kushaka kutubwira uko mukorana nabaho muri gereza nagira ngo mutubwire muri makeya ubwoko bw'indirimbo mukoresha muhitamo gute kugira ngo mumenye groupe ni aho mukoresha indirimbo runaka mubigenza gute
turabanza tukamenya buri murwayi ibibazo afite nibyo dushaka gukora niba dushaka nk'abarwayi kubafasha wenda abafite stress cyangwa bafite ibibazo byo guha umurongo stress canalisation stress gestion du stress étudier tukaza gushakisha mu ndirimbo zituje mwaka mwacurangaga zibafasha kugaruka muri bo bagatekereza ku maranga mutima yabo bakajya muri ukabaha situation ugahitamo indirimbo zituje nka gutyo abashokwari n'abarwayi wenda bafite ibibazo wenda bya depression bintu nk'ibyo ngibyo depression byite nk'agahinda gakabije cyangwa se agahinda kayongereza ubugingo niko nkunda kukita jyewe bariya bakaza kuba bakeneye indirimbo wenda zifite ritme hano ufite nka groupe twita jembe dukoresha ritme gusa tuzana ingoma bakika kuvuza ingoma ritme runaka turi bugendero gusa mukavuza ingoma gusa ikiba kigambiriho ni ukuvuga ngo abantu bararandaga tugiye gukoresha ritme tubashyire muri ritme ritme turazana tamtam hanyuma buri muntu avuze ritme turebe ko ashobora gukukira ritme ukahumeka n'ukavuza ritme muri rusange bijyana na iyo nkora za indication bwoko bw'umuziki bijyana n'umurwayi n'ibibazo afite noneho tukagerageza kureba batatu bane benda kuba bafite ibibazo bimwe tukabahitiramo ubwoko bw'indirimbo turi bucuranga abandi benda kuba bafite ibibazo bimwe babiri batatu tukaba wenda bamwe bakajya tugakoresha ritme wenda abandi tukakoresha indirimbo wenda ziri bubakangure kurushaho ibintu nk'ibyo umuntu agenda ahitamo bitewe n'umurwayi na besoin afite
yego Dr. Nzayisenga mu kanya mwatanze inama z'ukuntu umuntu agomba kwifata umuntu agomba no gutangira kwifashisha umuziki mbere y'uko n'abaganga bageraho bagomba kumwandikira ariko ngo ryo hasubiwemo nagira ngo muri aka kanya turimo twegereza ku musozo umwanzura mugire izindi nama mutanga mufashe nk'umuntu tumwe hanyuma undi turawusigira na Dr. Igira ababyeyi
murakoze inama natanga nuko yagize abantu bakwiye kujya bumva muzika kenshi kandi buriya kuri interineti cyane cyane haba muzika w'ibintu byose haba undi icyongereza ushobora kuba music for concentration kugira umuzika kugira ngo utekereze uri hamwe ibitekerezo biri hamwe hari umuziki ushobora kwifashisha kugira ngo usinzire wabuze ibitoki music for sleeping iyo hari n'umuzika wo gukingiriza abana ni ibintu byinshi rwose ikindi rero nabakangurira ni ukugira ngo bazajya bakunda kumva nk'abanyarwanda n'abatwegere ubururi bw'ikinyarwanda ndetse n'iz'amahanga niko twakoze ibihano mu kinyarwanda bazajya bakunda kumva umuzika wa korari ya Kigali nawe uruhura umutima numva ko ntagenda ntakavuze rwose
murakoze cyane kandi bazaze no mu gitaramo kuri iyo tariki
19 kuri Arena
murakoze cyane ijambo rya nyuma rero Dr. Ngira ababyeyi nawe amasegonda asigaye mugire inama mutanga twanzura
nange inama ndi butange nuko abantu bakunda umuziki kuko bafasha gutuza bagatuma umuntu abasha kwigaruka muri we ubuzima bwe bwo mu mutwe bukamera neza hanyuma mbashishikarize nyine kuburinda ubuzima bwo mu mutwe kuko hatabayeho ubuzima bwo mu mutwe nta buzima bwabaho n'ushaka kubaka inzu ushaka guhinga ushaka kubaka neza cyangwa uzahinge neza ubuzima bwo mu mutwe budakora neza ni abantu bakora umuziki baburinde ni uburyo bumwe bwo kuburinda reka ngarutse kuri nta buzima bwiza igihe nta buzima bwo mu mutwe buriho
yego rwose reka mbashimire Dr. Alfred Ngira ababyeyi na Dr. Albert Nzayisenga ndabashimiye cyane kuba mutanze umusanzu muri ikiganiro ngashimira abakunzi b'ijwi rya Amerika badukurikiye abaduhamagaye abo tutabashije kugeraho cyangwa se abo telefone zacitse mutubabarire hanyuma nkabasezera mbibutsa ko radio yanyu ijwi rya Amerika i Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda mukamwari kumwe kuri mikoro na Eugenia Mukankusi tubasezerero tubifuriza mwese ubuzima buzira umuze aho muherereye hose